América. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda iri no kuri FM ku murongo w'104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Waishatu akadomu radio yacu vyiwe akadomu.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose, naho kuri Facebook, X, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ubuzima bya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Ndiye mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritwe buri munsi saa 10.
Mu cyumweru gishize ikigo cyita ku bafite ibibazo bya autisme mu Rwanda cyateguye ibiganiro by'iminsi itatu bigamije gusuzumira hamwe uburyo bwo kwirinda umunaniro wo mu bitekerezo mu gihe hari byinshi bisaba umuntu gutekereza cyane. Iki ni kimwe mu by'icyo kigo cyita ku bantu bavukana ibibazo bya autisme mu Rwanda giherutse kuganiraho. Byari bigamije abantu b'ingeri zinyuranye, ariko by'umwihariko harimo ababyeyi bafite abana babana n'ubumuga cyangwa se uburwayi bwa autisme. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twabatumiriye Madame Rosine Duquesne Kamagaju, washinze akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo cya Autisme Rwanda. Turagaruka ku byavuzwe muri ibi biganiro no ku bibazo bya autisme mu Rwanda, icyo kibazo uko cyifashe n'ibirimo gukorwa. Madame Rosine Duquesne, ndagize nti mwiberanwa amahoro. Yego, turaho ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika. Ye, mu kanya turareba uko ikibazo cya autisme kimeze mu Rwanda n'icyo ikigo mwashinze kirimo gukora, ariko reka duhere kuri ibi biganiro narayumvuze haruguru hariya muheruka gukora mu cyumweru gishize. Kuki mwasanze ari ngombwa? Byari bigamije iki?
Murakoze cyane. Biriya bigiye twagize byinshi tatu twe twabiteguriye ababyeyi abana bafite autisme hano mu Rwanda, ariko n'abaturuka ahandi bashoboye kuza. Twateguriye n'abandi bumvaga ko hari n'icyo kiganiro baje, ariko cyane cyane kuba kugira ngo turafashe turaganirize, kuko buriya iyo ufite umwana ufite autisme ntabwo biba byoroshye. Bisaba ingufu nyinshi z'umubiri n'ubwenge biri kwita kuri uwo mwana. Burya rero umubiri winaniwe no mu mutwe ntaramanirwa, n'umuntu adasinzira neza, umuntu ahora ahangayitse afite ibintu byinshi atekereza, nabyo umubiri uba ukeneye cyangwa umutwe ugira umunaniro ukabije usaba ko tubawitaho. Icyo kiganiro rero cyangwa ikiganiro ababyeyi n'abandi bantu bose baba bakeneye kuganirizwa, kugira ngo sinabwo umutwe cyangwa umunaniro wo mu mutwe ugabanuke.
Birumvikana ko ibintu byavuzwe mu minsi itatu ntabwo dushobora kubihinira mu minota cyangwa se mu isaha imwe dufite, wenda ariko umuntu yakwibaza ate se umuntu ubana n'ibyo bibazo uko wa undi yavuze ati ubutabusya bwita ubumera ko ari we ubuzi umuru hafite ko abari buzi uko ananirwa mwatanze ubwenge cyangwa se uwuhe muvuno wo gufasha umuntu uri nko muri icyo kibazo kuba yagerageza kuruhuka. Mu magambo make ushobora kugira nk'icyo wabwira abateze amatwi y'ikiganiro cy'icyo inama mwabagiriye?
cyangwa communication nicyo kintu cyane gihangayikisha ababyeyi
kuko kuno umwana ukaguhamagara ngo mama cyangwa ngo uhamagare papa murumva namwe nk'ababyeyi bari ibintu biteye bibabaje bihangayikisha ababyeyi cyane icyo ni kimwe ariko ntibize mu nshamake kuko iyo havuze kominikati umusomo rwose ikindi icyo bita imibanire y'umwana n'abandi imibanire y'umwana ni ko akunda umwana usanga atazi gukina n'abandi usanga atazi kugira urugwiro yabona na papa na mama baje mwiyerekane ko yishimye cyane ngo agende abahobere nk'uko abandi bana bose bagira cyangwa yabona abashyitsi kugira ngo ntababona abandi bana barimo barakina ukabona ntabyitayeho ugasanga kenshi yibereye ahantu he mu nguni ye adakina cyangwa akinisha akantu kamwe cyangwa ukabona abantu ntababona ari mu isi ye bavuga ko ari mu isi ye ari muri mondeye icyo ni icya kabiri icya gatatu ni imyitwarire ye byitwa comportement cyangwa comportement mu gifaransa imyitwarire ye ni wa mwana utamenye gukina utamenya gukinisha ibikinisho utamenye ubona aguma agenda akubagana yurira cyangwa se naho adakubagana akabona arigunze araguma ahantu hamwe ntabwo aritonze bitajyanye n'imyaka ye usanga ni wa mwana kenshi iyo afashe n'igikinisho nk'imodoka nta gukinisha nk'imodoka ukabona arareba nk'amapine gusa ukuntu azenguruka ariko nta gikinisho ariyo kintu n'abandi bana ukuntu bakina ukabona bafite ikintu kreativite mu mutwe wabo cyangwa se kenshi usanga n'umwana bagira n'ibibazo mu kurya cyangwa ukuntu aratoranye cyane bagira utuntu nk'utu ibiro ni ibimenyetso bikuru n'ibyo bintu nari mvuze byerekana ko umwana afite sinye za otizi ibyo bintu bize kuko ngo umwana wese ashobora kugira ibyo bintu ko ari izo sinye uko ari eshatu ushobora kugira kimwe ushobora kugira bibiri ushobora kugira byose ariko sinye rero ikindi nabwira abatwumva ntabwo iza nyuma umwana avuka ayifite umwana avuka na otizi ntabwo otizi iza nyuma hanyuma kugira ngo abantu bajye bibaza ngo baramureze ngo cyangwa hari umuntu wamugiriye nabi aya umuntu umwana avuga afite ubutizi
none wari utanze izo ngero uko ari eshatu nta nubwo ari ingero n'ibimenyetso bigaragaza ikibazo cya otizime umuntu avukana umuntu ashobora kuyivukana ku rugero ruto undi akayivukana ku rugero runini biramutse ari uko bimeze bipimwa gute umuntu yamenya gute ko uyu muntu afite 10% bya otizime cyangwa 100% bya otizime
otizime rero iyo babiho baragira bayigipima cyangwa diagnostike nibyo otizime ziratandukanye cyane hari otizime nyinshi kuko n'abafite otizime bose baratandukanye nta mwana usa n'undi wese aba yihariye no kumufasha biba byihariye ntabwo bose bafasha kimwe kugira ngo umuntu amenye degre cyangwa igipimo hari byinshi umuntu areberaho kuko hari ibyo bavuga ngo otizime na trouble associé ni ukuvuga ibintu byishamikiye kuri otizime hari igihe umwana ashobora kuba afite otizime akagira ibyo bita deficience mentale cyangwa sinzi ukuntu umuntu yavuga mu kinyarwanda hari igihe umwana ashobora kuba afite otizime akagira epilepsi ariyo bita igicuri hari igihe umwana afite otizime akagira troubles alimentaires ari ibibazo mu kurya hari abandi bagira ibibazo mu kuryama mu gusinzira hari abandi mbese ibyo ni byo bita troubles associé mu kumva ibintu byishimikira kuri otizime ibyo byose rero ni byo bituma haza kuza nivo y'iyo otizime kuko hari ibyo bita otizime y'igice severe ni ukuba ikomeye yari irimo deficience mentale andi irimo twa tuntu utundi tuntu twinshi twishamikiraho tugatuma wa muntu ufite otizime afite n'ibindi bintu byinshi biriho afite nk'uko ugasanga no kumwitaho biragoye bisaba ingufu nyinshi ariko uko bimeze kose umwana bamwitaho kandi akanawe akaba akagira ubuzima bwe bukagenda neza iyo amwitayeho. Iyo ni hari donc hari ibice nkeya, hari n'indi iri moyen, hari n'indi iri hagati na hagati, hari n'indi izindi nkeya ariko izo zose ziratandukana bikurikije na bya bindi byishamikiraho bikwiriye kwizana nk'uko bavuga bose batandukanye kandi badahuje izo filime cyangwa twuble. Niho rero umuntu agenda muri diagnostic iyo mwana yongeraho ikintu cyihariye kuri uwo mwana ukizire ubukana bwe n'ukuntu umuntu yamwitaho. Ntabwo rero umuntu yavuga ngo uri hejuru cyane cyangwa uri hasi cyangwa iki, byose biva kuri ibyo bintu bishamikiyeho. Iyo umwana afite otizime yonyine ata ikintu gishamikiyeho, atari nta gicuri cyangwa ibindi bintu, biba byoroshye kumwitaho no kumugorora no kumukurira tumuvana muri rasi ya otizime umuntu amujyana munsi yacu.
Hanyuma se mu by'ukuri otizime ntabwo navuga ngo kuko wavuze ko umuntu ayivukana, ariko imvano yayo iterwa n'icyo ari ibintu bishobora gutuma umwana uri mu nda yagira ikibazo cya autisme, cyangwa hari se uburyo mu maraso y'ababyeyi hari ibintu bishobora kuba birimo byagira uruhare mu kugira ngo umwana avukane autisme, bigenda bite?
Kugeza ubu umubyeyi ufite utwite umwana yirinda nk'uko umubyeyi wese akwiye kwirinda inzoga, kwirinda ibintu byose bitari byiza ku mubebe nk'uko abaganga cyangwa abandi bantu babishinzwe babivuga cyangwa babihamira ku bamama. Hari ibindi kuri umuntu ufite umwana uvukana autisme, ntabwo umuntu yavuga ngo bidatewe n'ibi kuko ibintu byose byagiye bagira bigaho. Hari bigeze kuvuga amavasa, hari bigeze kuvuga amapesticide, hari abandi bigeze kuvuga, bavuze ibintu byinshi ariko kugeza uyu munsi nta na kimwe kirashimangikiwe ngo cyangwa kiraba konfirme, kiremezwa ngo babwire ati n'iki gitera autisme. Nubwo tuzi ko hariho genetic confirmed ariko nayo ntabwo itera autisme yonyine, kuko iyo ufite iyo gene ntabwo iza yonyine ngo itere autisme. Hariho ibyo bita facteurs d'environnement biza kwapfiye kugira ngo uyu mwana azaze agaragaza autisme. Ibyo twe kugeza uyu munsi nubwo bakibikoraho cyane bashakisha igitera autisme ariko ntabwo kiragera aho bavuga ngo niki ntegekera autisme. Nacyo gituma nta muti cyangwa nta kintu kivuga ngo hari vaccine ya autisme cyangwa hari umuti wayo. Kugeza uyu munsi nta muti nta vaccine kuko hataramenyekana neza igitera autisme.
Niba nta muti ni ukuvuga ko iyo yivukanye biba birangiye, ubana nayo kugeza uvuye ku isi, cyangwa hari uburyo abantu bashobora kuguta, hari ibintu bishobora kukunganira ku buryo yagende ikirimo ukagira imyitwarire nk'iy'abandi?
Ntabwo umuntu yavuga ngo ko umwana avukanye autisme ibyo birarangiye, oya. Kuko autisme ni nk'uko umwana aba abona ibintu mu buryo butandukanye nk'uko twebwe tubibona. Nicyo gituma uyu mwana umuntu agiye kumufasha ni ukumufasha kumwigisha ibya bindi atazi, ni ukumwigisha kuryama, ni ukumwigisha kunyamira ku gihe n'umwana udasinzira neza, ni ukumwigisha gufungura, ni ukumwigisha kujya kuri interineti, ni ukumwigisha ibintu byose uwe adashobora kwiyigisha kuko atazi kwigana nk'uko abandi bana biga bakura bigana abandi, niwe ntabwo aba abizi. Nicyo gituma niyo hoba cyangwa ko kazi k'umurezi ugiye kumwigisha amufasha. Niba umwana atazi kuvuga ukora ibintu byose kumusimira ukoresha ari metodoloji ukoresha niyo kumusimira kugira ngo umwana azabashe kuvuga, azabashe gukomunika. Naho umwana yaba atasohoye ijwi ashaka gukomunika akoresheje amafoto akoresheje ibindi bintu umuntu aba yaramwigishije kugira ngo ashobore kuvuga icyo yifuza kuvuga akomunike. Donc iyo umuntu yavukanye avuka kutavukana utizi ntabwo tumureka ahubwo tubareba ese wa mwana ikibazo afite ni ikihe n'icyo kimufasha tukamwiga iyo tumwize rero tumenye inkiko zishobora kumufasha. Ntabwo tuterera ngo ntabwo umubyeyi yavuga ngo umuhinzi yarayivukanye ntacyo twakora ahubwo ni ugushaka ababishoboye ababyigiye bakamufasha. Nuko nabivuze nta muti nta kintu na kimwe umuntu amuha kereka kuye umuvura nk'uko wavura undi mwana wese. Niyo arwaye inkorora mukomezera inkorora, niyo arwaye umutwe mukomezera umutwe, niyo arwaye mu nda mukuvura mu nda ariko ntabwo umuntu avura utiza. Umuntu aragorora niba wa mwana kuko hari abana benshi tubona bagize ikibazo cyo kujya muri toilette. Ikintu ni ikintu gihangayikisha ababyeyi kuko n'umwana ageze ku myaka y'itanu cyambara ibintu bimufasha kugira ngo ye kwiyanduza icyo kintu cyo guheraho kugira ngo umwana nawe cyangwa n'ababyeyi baruhurirwe nk'uko n'umwana yabaye kuko afite isuku atakigikorera ngo ibintu byose ni ukubimwigisha. Ntabwo rero twamutereraho kandi ibyo byose bigerwaho ntabwo ari gucumuha n'ibintu bigerwaho iyo umwana bamufashije neza ari bakoresheje imitegereje igenewe abana bafite ubutizi.
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi mu kiganiro muri Sanga. Umutumirwa wacu ni Madame Rosine Duquesne Kamagaju washinze akaba ari n'umuyobozi mukuru w'ikigo Autisme Rwanda. Reka noneho tunyarukire ku mirongo ya telefone twakire bamwe mu banywanyi b'ijwi rya Amerika bakurikiye iki kiganiro. Duhere kuri Samuel Mwanafunzi, muraho cyane.
Yego mwaho noro cyane.
Uherereye Samuel?
Jyewe mperereye muri Kenya.
Ni ikibazo ufite cyangwa ni igitekerezo?
Ikibazo nari mfite kuri ikibazo cya autisme.
Yego.
Ese iyo umuntu ahuye n'icyo kibazo ni ibihe bimenyetso ashobora kwibonaho cyangwa se ababanye kumubona bakavuga ati iki kibazo ni indwara ya autisme?
Twari twabaye nk'ababivuga mu ntangiriro z'icyo kiganiro, sinzi niba wari wakurikiye ariko reka ndeke umutumirwa agusubize.
Yego.
Yabazaga ngo ni ibihe bimenyetso bigaragaza yuko umuntu afite uburwayi bwa autisme? Nzi ko hari ibyo twavuzeho kare ariko wenda mushobora kumusubiza.
Murakoze cyane koza twabivuzeho ariko tubisubiremo. Harimo ibibazo by'imivugire y'umwana. Umwana ushobora kugira imyaka itatu ine itanu no kuzamura ataravuga papa mama, atazi gusaba amazi, atazi kuvuga nshaka amata, ndetse atazi kumenya ikintu na kimwe ariko yumva. Ikindi ni imibanire ye n'abandi. Ubona umwana arigunze, umwana ntazi gukina n'abandi, umwana ntabona papa na mama ngo yishime. Ni ibintu nk'ibyo ugasanga harimo akantu katajyanye n'imyaka ye. Icyo gatatu ni imyitwarire ye, ugasanga ntazi gukinisha ibintu, umwana ukubagana, n'umwana ugenda ukabona ntaguma hamwe, akaguma umuntu umureba akaba ari inanirwa. Ndetse ibyo byose ugasanga umwana ukuntu yitwara ntabwo bijyanye n'imyaka ye. Inzu niyo mwabyumvise.
Ndahamya yuko yabyumvise hariya ku buhanga bw'ibyuma bambwiye yuko bamurekuye, ariko ndumva yakurikiye icyo mwamusobanuriraga. Mu kanya naringiza amatsiko yo kwibaza nti hari igihe abantu bavukana ubumuga bwo kutavuga ariko ukabona afite aratyaye arakoresha amarenga ariko agasobanura ibintu mu buryo ashishikaye ubona ko rwose uretse kutavuga mu byukuri nta kibazo afite ibyo kutavuga byaba bifitanye isano n'ikibazo cya autisme iyo bimeze gutyo bitandukanira hehe abaganga bashingira kuki bemeza yuko uyu muntu nubwo adashobora kuvuga nta kibazo cya autisme afite
murakoze cyane hari abana bamwe bajya bakoresha iyo tubonye ko umwana adashatse kuvuga kuko hari igihe nubwo aba yumva kuvuga bikamugora gusotomora ijwi bikanga niho navugaga ariko dukoresha amafoto kugira ngo umwana ashobore gukoresha amafoto cyangwa ashobore gukoresha amarenge ariko cyane cyane twebwe dukoresha amafoto aho bitandukanira umwana ufite autisme nubwo atavuga aba yumva nubwo atavuga agatomore ibyitaza byumva n'ikure akerekana ko abyumva nkuko navugaga kare umuntu ashobora kumuhamagara ntahindukire kandi yakumva ariko hari abandi bafite ikindi kibazo nk'uko batumva kuko ari antikape y'igitekerezo ariko bo abafite biratandukanye kuko hari n'abaza batavuga ariko bikazagira aho bakavuga bagatangira kuvuga ibintu byose kubera habayemo kwa kubitaho dukurikije dukoresheje amametode dukoresha kugira ngo twite kuri abo bana ikindi ni uko nk'uko bigenda kwivuga kenshi ababyeyi kenshi baravuga ati arasuzugura cyangwa ntiyumva abana abana bafite autisme kenshi usanga baraciye no kwa muganga ngo babanze barebe ko abana nta kibazo bafite mu gutwi iyo bagiyeyo basanga ko nta kibazo umwana afite ni ukubera wa mwana nk'uko nayabwiye uko bumva ibintu uko babona ibintu n'uko bareagesa cyangwa uko bitabira ibintu perception yayo icyo kimwe n'uko twebwe tubikora nk'uko iyo umuhamagara atitaba ariko twebwe iyo umuntu akuhamagara avuze n'izina ryawe ataguhamagaye rihindukira bo rero icyo kintu baba bagifitemo ikibazo ni naho rero kenshi abantu biroze kugenda wasanga atumva ntaho bihuriye nubwo harimo mu bihugu bimwe bajya bakoresha amarenga kugira ngo bafashe abo bana mu kugira communication ariko twebwe hano dukoresha amafoto kugira ngo umwana azavuge kandi duharanira ngo umwana azavuge iyo bijyanze naho ni gake byanga nubwo bavuga make ni duke ariko bakazavuga iyo byanze naho dukoresha ya mafoto navugaga kugira ngo icyo ashaka cyerekane akoresheje ya mafoto
reka noneho ubwo dusoje ibyo gusobanura ikibazo cya autisme uko giteye reka noneho unyemerere dusubire ku kigo autisme Rwanda inkomoko yacyo nuko waje kugira igitekerezo cyo kugishyiraho ibyo bintu byaje bite kubera iki wumvise ko ari ngombwa ugomba gushinga icyo kigo
murakoze ndibaza yuko ntabwo nkiri muto navugaga ngo nzakora muri autisme kuko nange ntarindari nzi ariko nagize amahirwe yo kubimenya ngeze mu gihugu cy'ubufaransa aho nabaga niho ari ngombwa nyuma nza kugira amahirwe yo kuza gukora hano mu Rwanda nzo guhugura abantu bakora mu bigo byita ku bana bafite ubumuga icyo gihe niyo naje mfite sipesiyalite yo kwigisha kuri autisme nyuma yo kubona impamyabushobozi yo kuri universite de Lyon mu bufaransa nkamera neza igihe kinini nkorana n'abana bafite autisme nayo sipesiyalite ntayigeze kuza gukorera hano no guhugura ndetse hano rero mu Rwanda nasanze autisme itazwi kandi nanjye nabona ari nshya ko autisme yari iba mu Rwanda kuko nanjye nayimenyeye mu Bufaransa ndetse mu Rwanda rero nasanze ihari niyo nsanga kandi abantu batayizi ihari muri 2010 bababaye kuko nasanze kutayimenya ntabwo byatumaga n'abana badafatwa neza ndibuka ko nakoranaga na Dr. Nasuye Nyakwigendera na Gasana Nduba nibo twakoranaga icyo gihe bose bari bafite inshingano bari bafite akazi ko kwita kuri abo bana no ku bantu bafite ibibazo by'ibyo bya handicap niyo twaganiriye dukora ikintu dufashanye dufungura ikintu n'ababyeyi benshi barabisaba kuko ntabwo nta shuri ryari rihari ryafasha abantu ntabwo ari ibintu byari bibi ntabwo ari ibintu byaba byoroshye ariko nifatanyije n'umuryango wanjye n'umugabo wanjye n'abana tubyigaho kugira ngo inshuti nzira dufasha hari benshi badufashije nk'iyo tukiri kumwe nka kayumbanije baraje hamwe tutangira iki gikorwa muri 2014 tubitangira abantu baravuga bakireka ntawe tuzimye mu rwanda nta y'ibintu ntaho ngo bihaba ariko twatangiye dufite abantu batandatu ariko ubu tumaze kwakira abantu bamaze kwisuzumisha hano ni benshi bamwe na 500 abantu tumaze kwakira ni benshi bararenga 100 baza abandi ikinyegereza ni uko harimo bamwe bamaze kugraduatinga bamaze kujya mu mashuri asanzwe bakurikira amashuri neza harimo umwe uherutse kujya muri secondaire ubu mu mwaka wa mbere ni ibintu bidushimisha kuko kuva muri 2014 dufungura tugiye tumaze imyaka 10 dufite ibintu byiza twakwishimira kubona abana bamwe barateye imbere kubona abana baje bakavuga bavuga kubona ababyeyi bishimye kubona umubyeyi wishimye akagira amarira y'ibyishimo niwo musaruro ukomeye dufite kubona abana baza batuvuga z'amakuru tukumva bigenda neza mu mashuri ni ibintu bishimishije cyane kuri byo iki gikorwa nabo dufatanyije ni nka contribution cyangwa ni umusanzu wacu twadutanze ku gihugu batubwira rero ku gihugu dukunde twifuza ko dutera imbere niwo musanzu wacu wo kwita kuri aba bana bafite ibintu kuko twabyigiye twifitiye ubushobozi bikari abantu baje bakora ibintu batize cyangwa batazi turabizi kandi ni cyo kintu twumva twakontribuye hano kuri iyi ntidukorera gusa mu rwanda dukorana n'ayandi masosiyasiyo yo muri afurika nk'ayo kodiva yo muri kongo buhaza muri kongo kinshasa muri burkina yo mu bufaransa n'ahandi tuzakomeza gukorana nabo ntidukora twenyine rero dufatanyije n'abandi kugira ngo ikibazo cya otizime muri afurika nacyo kimenyekane kandi kiremerwe umuti
mu kanya uvuze uti ngeze mu rwanda nasanze otizime itazwi ubu ubona byifashe bite ubona ko mu rwanda hari ahantu haba hari iki kibazo abantu bataragisobanukirwa cyangwa bamaze gusobanukirwa ikibazo icyo ari cyo
nicyo mu rwanda ubu ngubu ababyeyi niyo babonye umwana afite imyitwarire itameze neza bihutira kujya kwa muganga kandi ubu kwa muganga twese hose bamaze kumenya sinye za otizime ku buryo nubwo amashuri ataragera ahantu hose ariko ari abaganga ari n'abajyanama b'ubuzima kuko nabo hari aho tumaze kugera duhugura abajyanama b'ubuzima bamwe bamaze kumenya otizime bamaze kumenya ibimenyetso byayo noneho mu rwanda kuko abantu benshi bakurikira amaredosoce bakurikira ibiganiro bigenda bitangwa hirya no hino kuri otizime abanyarwanda batangiye gusobanukirwa rero ku kintu cyitwa otizime no kukibwira iyo habaye ikibazo ku mwana barabimenya kare kuko tuwakira nk'abantu bavuye hirya no hino dufite nk'abantu bimutse bamaze gutura hafi yacu kugira ngo abana babo bige ibindi navuga ko igisigaye ari gushyira amashuri ahantu hose kugira ngo umuntu ntagire urugendo ajye ku ishuri kugira ngo umwana w'umukiti ashobore kwiga
reka twakire pro robert ikaze mu kiganiro muri isanga
alo
uherereye he robert
uherereye ingozi mu burundi
ni ikibazo ufite cyangwa ni igitekerezo
cyari igitekerezo nari mfite ku icyo kiganiro gusa mwo subiriramo kuko muraka kanya sinarindi hafi radio.
Aya ubwo ntabwo wakurikiye rero niba ntabwo twasubiramo ibintu twavuze mu minota 35 wende we wabonye ku mbuga zacu ariko ntabwo ikiganiro cyose ntabwo twagisubiramo ngo bikunde ariko urakoze cyane guhamagara ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Umunsi mwiza mu Burundi.
Ndi Renova Ingozi mu Burundi. Ingozi.
Yego. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri sanga umutumirwa ni Madame Rosine de Kenne Kamagaju washinze akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo Autisme Rwanda niwe turimo kuganira. Mukanya Madame Rosine uravuze uti umusaruro wa mbere tubona na marira kubona marira y'ibyishimo y'umubyeyi abonye umwana we ashobora gukora ibintu atagakoze. Aho ngaho muri Autisme Rwanda mu by'ukuri mukora iki iyo babazaniye umwana nk'uwo mumufasha mute? Mukora iki bitwara igihe kingana gute?
Hano dukora ikintu kiri kubanza kugira diagnostic y'umwana wese uyu tukamureba tukareba ikimeze kuhagaze tukamenya icyo dushaka kumukorera kugira ngo tumufashe mu kugira ngo atere imbere tukamugira gahunda ye ku ruhande hanyuma tukamwigisha. Mu kumwigisha dukorana n'ababyeyi n'abapasiyoneri bacu turakorana. Icyo gihe rero umwana iyo amaze kugera hano turikurikije uko ameze nuko ndayobye bose baratandukanye dukurikije uko ameze tumushyira mu ishuri runaka. Niba avugije akoresha icyongereza tumushyira mu ishuri ry'icyongereza, niba akoresha igifaransa mu ishuri ry'igifaransa, ariko ntibibuza ko bose biga izo ndimi. Hanyuma ubukurikirana azamera kuri cya kintu kigoye cyane cyane iyo ari kujyana umwana kuri toilette wenda amenye kujya kwiga muri toilette yonyine, ariko icyo kintu kugihereraho tukamufasha kugira ngo abe ndetse abe otonome. Hanyuma ikindi dukora cyane ni kugira ngo umwana yige nk'uko undi mwana wese yiga. Niba ari muri materinere ariga materinere akurikiza gahunda ya materaneri kandi tumuvura cyangwa tumwigisha bya bindi yateraga ikibazo gituma adashobora kwiga mu ishuri risanzwe. Ese bimara igihe kingana gute? Nta byose biva kuri nyirawutizwe y'umwana. Kuva twatangira umwana umwe niwe waje amara amezi atatu atangira kuvuga, abandi barashobora kumara umwaka, barashobora kumara imyaka ibiri, washobora kumara amezi atandatu, washobora kumara n'imyaka, aho wose akimaranye imyaka itatu yavuze hashize imyaka ibiri n'amezi ane atangira kuvuga. Biza gutyo. Ariko hari n'abandi bavuga ariko bakavuga bya bindi twabajyana mu mashuri asanzwe. Ese ibyo tubigisha byose tuba dushaka ngo tugire inclusion, tubajyane mu mashuri asanzwe bakomeze bize nk'abandi bana, kuko twifuza ko bazabaho neza muri sosiyete isanzwe, bagashobora n'ushobora gukora agakora naho yaba akora akantu gato ariko akagakora, kuko nta mwana ushobora kuba ngo nta na kimwe atakora. Muri izo kapasite zabo rero zitandukanye n'icyo tubaherekezamo n'icyo tubafashamo kugira ngo bakigereho. Nk'ubu muri mu kwa karindwi no mu kwa munani twagize ibintu byo kugira ibicapa cyangwa kugira fensi, kugira amatabu. Hano bagize amatabu meza cyane kandi kuva ku muto kugera ku komeje ku mukuru ndetse barabikoze kandi babikora bishimye. Niba tutabikuzi ko ashobora kubikora arabikora, kubera twamushyize mu mwanya we tukamushyira akabikora mu gihe yumva ko ameze neza. Twese ndetse hari ibintu bagenda bimutangaza ugasanga ibintu byinshi natwe tutari tuzi ko ashobora gukora. Rero murakoze amatabure dukora ibintu byitwa amatibe, ibintu bimeze biriho penshure bacaceho bikamera nk'aho urumogi tubishyira mu mazi ikarongi nijoro byamuritse ikiyaga biba byiza cyane twese twagize motion kuko twararenze utu tuntu byakozwe n'abana bacu twese twabigizemo uruhare ubu bwiza bw'ibyo bintu wakoze ubonako abana bacu bafite tubabaye hafi tukanabafasha bashaka gukora n'ibirenze bakora ibintu byiza cyane kuko ubushobozi n'ubwenge bwabo burahari nsaba jutse twebwe ngo tube hafi yabo kugira ngo ibyo bintu babigereho muri make navuga yuko ntabwo navuga ngo bimara umwaka cyangwa ibiri hari n'imara imyaka myinshi hari n'imyaka tumaranye imyaka itandatu ariko aho yavuye uko twamufashe nuko ahageze ubu umubyeyi wawe witwa ati ni gushima imana kuko ameze neza ariga kandi igihe gito nawe azaba ageze mu mashuri yandi agiye kwigana n'abandi bantu.
Tadijwi rya Amerika dusubire ku mirongo ya telefoni twakire Cyril Muvunyi ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Amahoro amahoro mwaho neza.
Ikomera cyane. Urahagana
hehe? Nitwa Butondi mu karere ka Kayonza mu Rwanda. Kugira ngo mbashimire kuri uwo mutumirwa mwatuganiye no kuri iyo nsanganyamatsiko yo kuvugaho, hanyuma nagira ngo mbaze uwo mutumirwa uri mu Rwanda abana bafite ikibazo cya otizime barimo kwijanisha barimo kuri kangahe ku ijana, hanyuma se nk'abana ku ijana abana b'icumi bo ku ijana mu bana bavuka ni bamwe bahura n'icyo kibazo. Ikindi nagira ngo mbaze umwana wabaye wagize ikibazo ubona mu mikurire ye mu gihagararo ashobora kuba nda mutima wenda bitarimo neza no kuvuga bidakunda, ariko ubundi mu gihagararo mu mikurire umureba ubona yuko akura. Hanyuma ikintu nari numvise ni uko nubwo wenda muvuga ngo ntabwo ibasha gukira, numvise yuko nk'aho abana babazanira batavuga bigeraho noneho no kuba bavuga bakavuga, numva yuko no kuba no guhura n'abandi bana nabo ubwabyo hari icyo bishobora kuba byabongerera kuruta uko bashobora kuba iwabo ababyeyi babo bashobora kuba babashyiza mu gikari bakabafata ukundi kuntu kutari kwiza nyinshi, ariko numva yuko no kuba babashyira mu bandi bana bakabasha kubona abandi bana bakabasha gukina n'abandi bana n'ubwo wenda biba bitameze neza bitewe n'impamvu kwabo, numva yuko no kuba bahura n'abandi bana nabwo ubwabyo ari ikintu bishobora kuba byabongerera cyane ko umuturirwa avuga yuko ari ukurya ari ukuryama ari ibintu byose nini bisaba kuba byakwigishwa nagira ngo abashe kuba yatubwira nyine kuri iryo janisha ry'abo bantu. Ikindi yatubwiye yuko atari abizeye imenya ari hanze ariko se abifashwamo leta, hari ikintu bimufashaho ubundi ibintu kubikora n'ibintu bitoroshye ari bisinzi leta hari ikintu imufasha cyangwa se yaba afite abaterankunga bashobora kuba bamufasha muri ibyo ngibyo. Murakoze cyane.
Urakoze Cyril Muvunyi, ugire umunsi mwiza aho ikayonza.
Ego namwe ibihe byiza.
Madamu Dikena.
Murakoze cyane. Ubundi uyu munsi tubwira ko umuntu umwe ku ijana aba ari afite otizime. Iyo urebye rero abantu bari mu gihugu tukareba turashobora gusanga dufite nk'abantu ijana ibihumbi ijana mirongo ine bafite otizime, ariko ntabwo twagendera kuri ibyo gusa kuko iyo habaye diagnostike iri akofundi cyangwa iri akofundi umuntu yabona na benshi kuko hariho abantu bashobora kugira otizime ariko ntibibonetse cyane bakazajya babona ko yenda ari umuntu wirata cyangwa ari umuntu utavuga ari umuntu umeze gutya ntibamenye ko ari otizime afite. Imibare rero ntabwo iramenyekana mu Rwanda ihamye kuko statistike ntizirabonekana nabuhimo kugeza uyu munsi nta statistike dufite tugendera kuri uwo mubare wa aposha wa OMS. Ikindi kuvuga kw'abana usanga hari ikintu cyabyerekana muri fizike ye cyerekana ko afite autism. Ubundi umwana umwakisisi kuvuga ngo ni ubumuga buri fizike cyangwa iki, niko ufite ubumuga bw'ingingo arashaka kugira autism. Afite autism ni nko kuvuga umuntu nyatwe ushobora kugira ibindi bibazo, ashobora kugira imiryango ishati fiziki, ashobora kugira izindi ndwara, ashobora kugira ibindi bimubuza kubaho neza, ariko umwotise ntabwo aba afite ubumuga buhaza fiziki. Ukuvuga nabyo hari igihe umwana ashobora kuvuka akageza imyaka ibiri avuga, ariko ndatse ikiriza ikiziwe isobanukira mu kuvuga gusa, ariko hari indi ya myitwarire nayo irimo. Iyo umwana atitaweho rero neza akenshi agera ku myaka ibiri ugasanga umwana atangiye kwigunga mu byongera byo muri fiziki ishize bikagenda, bikazasaba ko bongera kumwitaho kugira ngo barebe ko yongera kuvuga. Kandi yaravugaga ngo ataha mama avuga utuntu twose nk'abana b'imyaka ibiri, ariko yageze ku myaka ibiri n'igice bikagenda neza. Ibyo birabaho cyane mu kuvuga ko ndababa karabonye ubushimi bw'abakinnyi imbere ngo bamwiteho hakiri kare. Ikindi nanone ndetse nibyo ntikira ntikira, ariko urashobora kubaho ugakora ukaba umuganga ukaba umukontabu ukaba mekanisi ugakora akazi kari ko kose ushaka ufite autisme, kugira ngo ukindi ntibibuza gukora cyangwa kuba integre muri sosiyete. Igituma tuyitaho ni kugira ngo tubereke ukuntu biga babaho baba muri sosiyete, rero ubereke imyitwarire ya sosiyete yacu tubishaka, kuko bo twe tuvuga ko bari mu minsi yabo bari muri monde yabo. Nuko kubitaho ni ukugira ngo nyine bamenye ukuntu bikomporta bitwara minsi yacu, bamenye ukuntu bahura n'abandi bantu, bamenye uko bitwara. Kenshi abantu bafite autisme bagira ikibazo cyo kugira inshuti, uko bakazi gushaka inshuti icyo kintu bapfakiye. Mwavuze ngo guhura n'abandi byenda byabafasha no kugira ngo bavuge, guhura n'abandi ni byiza, ariko guhura n'abandi abo bandi bakabumva ngo bamenye ikibazo bafite, ngo bamenye niba hari icyo bavugije cyangwa bakoze nibo bahohotere. Kuko nicyo gituma kenshi dusanga abana babafisha mu mazu cyangwa bakabakingirana, kuko iyo basohotse sosiyete irabakubita, sosiyete irabwira ya majambo atari meza, bakababwira bya bindi bitari byiza, none ugasanga ababyeyi barabashisha mu nzu kugira ngo bakomeza kubahohotera, kubagirira nabi. Kuko ni umwana w'umwotisi cy'umubyeyi akakusubiza neza, aba atavuze byose arabyumva kandi akabibika. Ibi rero kubajyana hamwe n'abandi ni ukubajyana ariko bari kumwe n'umwafisa, niko twebwe tubikora. Iyo umwana agiye kwiga ahandi tujyana umwafisa umufasha kwitegura gukomeza kumufasha kugeza igihe umwana atazabikenera, cyangwa ubona ko umwana amaze kumubera ikindi n'irongi. Nk'uko mwabivuga bidutse tubikora nka inclusion, kumujyana mu bandi ni kugira ngo yiyintegure, yiyinclusive kugira ngo mu gihe kizaza azashobore kubana n'abandi nta muntu umuri iruhande. Ese leta hari icyo idufasha? Iradufasha, iradufasha kuko dukorana na minisante, dukorana na minisiteri ya education, dukorana n'abashinzwe abana n'imiryango. Tudakoranye nabo ntabwo twashobora, kuko ni ibintu bisaba ubushobozi, ni ibintu bisaba gushakisha abo baterankunga cyangwa abafatanyabikorwa. Abafatanyabikorwa bibaza tudakorana n'inzego z'igihugu, leta mu kudufasha idufasha cyane muri sansibilizasiyo kugira ngo tujye imenyekanishwe hose mu myigire y'abana. Minisiteri ya edikasiyo turakorana cyane kugira ngo turebe icyo umuntu yakora kugira ngo abana bose bagereho izo serivisi, kugira ngo abana bose turebe ukuntu bazabona aho biga mu Rwanda. Indi niyo nashoje ibibazo byanyu murakoze.
Ngiye ndumva ibibazo yari yabajije byose wabisubije, ariko bitumye ngeweho ubwo nibaza ntinkurikije iyo mibare wavugaga. Mu by'ukuri umuntu yavuga yuko ikigo mwashinze cyaba kigifite inzira ndende yo kugira ngo kibe gishobora guhangana n'imibare umunsi nk'ubukangurambaga bwabayeho, wenda abantu benshi bakaba basobanukirwa ibyo bintu, mubona ikigo uyobora gifite ububasha cyangwa se ubushobozi bwo kuba cyakwakira abantu bangana gutyo?
abarimu n'abandi bantu bose bahura n'abana kugira ngo aho umwana wese abonekse afite itizi ashobore gufatishirizwa mu karere cyangwa aho atuye. Ibyo nibyo cyo gisubizo kirambye aho kugira ngo abantu bose bajye mu kigo. Ibyiza ni uko bafashirizwa mu mashuri aho bari, bakaba bafite abarimu bahugukiwe cyangwa bazi uko bakwita kuri uwo mwana. Tukagira n'abandi bantu abajyanama b'ubuzima b'ubu bamaze bamwe mu bice bimwe aho tumaze kugera bamaze kubimenya, kandi turategura noneho n'ikintu twagira application izafasha kugira ngo umuntu wese cyangwa umubyeyi ukorana n'umujyanama w'ubuzima azashobore kumenya ibimenyetso hakiri kare kugira ngo umwana afashwe hakiri kare. Ibyo bizadufasha kumenya statistike ntabwo twazikora twenyine nk'ikigo cyihariye, ni ikintu gikomeye gifashwa na leta na serivisi za leta. Tugerageje gukorana nabo nk'uko dusanzwe dukorana nabo kugira ngo izo statistike zizaboneke. Ntabwo ari ikintu cyoroshye kandi ikindi ni ikintu cyose ndashinzwe rehenze cyane kwita kuri uwo mwana, kwita ku babyeyi kuko buri mwana umubyeyi cyangwa famiye nosise kugira ngo uzajye mu kazi kugira ngo bitwara amafaranga, bitwara inguvu muri mu bushobozi muri kicivari muibintu byose mu buzima bwawe bwose hazamo inguvu, bisaba inguvu nyinshi, imbaraga nyinshi kugira ngo umwana amwiteho.
Mubaye nk'abaduhereza icyerekezo cya Autism Rwanda, ibyo mwifuza gukora mu minsi iri imbere, ariko se mbere yuko dusezeranaho icyo wabwira abanyarwanda, ubutumwa wumva watanga ku kibazo cya autism ku banyarwanda bose, baba abafite abana bafite icyo kibazo, baba n'abandi wenda bafite abana badafite icyo kibazo, ubutumwa mwumva mwabagenera muri uyu mwanya bushingiye kuri insanganyamatsiko ni ubuhe?
Nakoze ikintu nabwira abatwumva ni uko babonye ibimenyetso bakwihutira cyane kugana kuri ari abaganga kugira ngo babasobanurire, babanababwira aho bashobora kujya kugira ngo umwana yitabweho. Kuko kenshi hari igihe duhurira n'abantu bashobora kwicara tuzi ko batubwira tubwiraga ati umwana azavuga n'iwanyu bavuga atinze n'akanaka bavuga atinze, ugasanga umwana aje afite nk'imyaka n'itanu kandi bameze na mbere hari ibyari gukorwa vuba akiri muto, aho kugira ngo ibyo yatinze ahubwo yakwirukira kujya ku baganga. Ikindi navuga ni kuri sosiyete yacu, sosiyete yacu duhohotera cyangwa kubwira nabi umubyeyi kubera abonye umwana yitwara nabi, iyo umwana akubaganye, iyo umuntu atazi icyo uwo mwana afite ntabwo ari byiza kwihutira kumubwira amagambo akomeretsa. Hari benshi bavuga ati uwo mwana wanyu ntabwo mwamureze neza, umwana wanyu kwicika gukubita, umwana wanyu bakavugira imihire bakazi icyo umwana afite cyangwa ko ari itizi. kubarangira ba sekete yakuye kuba kuba hana wabye kuko byaboroje kuba ha kuko ngo yizitire kuba ibintu bikari byiza ukazi kibazo ukazi gutuma umwana aho akora icyo ababyeyi bo nicyo nababwira kuko baba abana isimana ekizi ndaza kuntu bigagura ndaza kuntu birusha ndaza ibyo babanamo ijoro n'amanywa nicyo nababwira ngo ndabe yuko turi kumwe turakunda kandi twifuza ko ibisubizo bizaboneka kandi twifuza ko bizaba byiza kurusha nk'uko tugenda tubikora nk'umwaka twagize abantu bagiye graduation bagize graduation na cumi na babiri twizera ko hazabana benshi muri hawe mbiri bakishima n'abandi bataragera iwacu turabifuriza kubona turazifuziza
murakoze mu kanya nari mvuze nti icyo wabwira abanyarwanda mu by'ukuri ntabwo ndobanuye kuko nzi ko ijwi rya Amerika ikurikiranwa n'abantu benshi haba mu Burundi mu Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Uganda ndetse n'ahandi hirya hose ku isi aho badukurikira kuri w3 akadomo radio yacu viwe akadomo com ariko icyo nari mbivugiye nuko icyo kigo kiri mu Rwanda hari ubwo mujya mwakira n'abana bavuye mu bindi bihugu cyangwa hari imikoranire mufitanye n'ibindi bigo byo muri ibyo bihugu twaba tuvuze byakira izo ndwara nk'abatwumva bari mu Burundi naho handi nari mvuze murabagira iyihe nama
twakira hano dufite abana abavuye Canada abavuye Amerika abavuye muri Chad abavuye Congo abavuye Burundi neza uvuye Angola donc dufite abana bava hirya no hino ariko dufite n'ahandi dukorana nko muri Cote d'Ivoire tukaba dukorana nabo mu Bufaransa n'ahandi umubyeyi wese mubakoze tugana turamwakira abavuye kure ntituge tubasubiza inyuma naho umwenda nta mwanya uhari turabafasha cyane icyo nabwira ababyeyi ni ukwegera ni kudacika imbuzi ngende ni ukwegera ababishinzwe aho bari hose azabafasha kuko beza mu bihugu byinshi nibwo birashika nubwo hari hose bizikin ariko ahenshi baratangiye hari na serivisi za autisme zatangiye muri Afurika henshi nukuri ndabyifuza ndabifurije bose kubona serivisi nziza zacu
Madame Rosine Dikene Kamagaju yobora ikigo Autisme Rwanda reka tugushimire cyane umwanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika n'ibisobanuro utanze ku kibazo cya autisme mugire umunsi mwiza nshimire kandi inshuti mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza.